Alegría. MS Music. Hitaji la moyo wangu Mungu kanipatia, minaongeza mibeko chereko nyama kujisevia. Amani furaha yangu Mola kanijalia, nimefunzwa kupenda wabaya kwenda wambea mtaumia. Oh, my honey, vita vitani, au nakuita njoo, njoo darling, I know you know tamu yako sukari. Oh, nakuita njoo, njoo darling, I know you know tamu yako sukari.
Sikio sisikie wanayosema pungwani,
pungwani.
Nikikosa ni hurumie, ndiyo mapenzi jamani,
jamani.
Hai mama, hai mupenzi,
hai mupenzi,
unishike kushike tushikiliane. Speed kipanga na chumbani nganganga, yani taratibu tukijenge kiwanja mama. Nina kuita njoo, njoo dale, I know you know tamu yako sukari. Oh, na kuita njoo, njoo dale, I know you know tamu yako sukari. Nyota zetu nazing'are milele.
Baby twende sare sare mimi na wewe. Nyota zetu nazing'are milele.